Binadamu kazi alisema kibla sanecha. Unataka wakuweke chini kisa wana pesa. Unapende life yako siwe fresh iwe mbovu. Mkoni ya unakeshi kichwani una stress mobu. Do wanapenda wishi hivyo mze. Wane dunia mbaya mpaka wishi kifu mze. Asa kwanini unaniombea mi matatizo mze. Nacha kumomba Mungu wende paradizo mze. Kikwanini kwizi tumekuwa tupende nagi wala kufa soma boya kiso mekwenda na maji. Na mini mama mskaji kwele mbata nishikili adi kesho. So mskaji mbea mtizingwana na kushikia adi beto. Asa kwanini ya utuli na maisha yako na angaika. Unafatiria maisha watu kama wea una maisha. Na mandisha usomeki sikwelewe ni aje. Misi na gufu bambana tuna maisha ni aje.
Unapigana mbaka so mudi na kata una data uko hapi na njihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Unapigana mbaka so mudi na kata una data uko hapi na njihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down.
Badala ngoja rini yeso tarudu na koja nifa miskupendi babu wato kilete mambo ya kikiacha kusnichi maniga ujui ata jinsi gapi mtoto akishua the box na nunulio na beam dash. Nyota niki shiny watabaki macho juu hizo tano za kinafiki ata usinipe baki nazo tu. Sonu unachofanya unanchora picha na futa muda mbao unapoteza kondizi mina tafuta. Ongea na watu pesa chimbi kaburi na zika tabu na kufanya bwone mjini pazuri. Dunia kubwa ya chie acha kunibania una mandi nkilewa na ujewaja. Hata kunipa mia amini kwa Mungu ni moja. Amini ule jamali kuacha na shida akatambaso mtu ni nyoka. Asante Mungu kunioneshe mbali na pofumba macho. Jia kuzuia mwanga ni kusali soko kufunga mlango.
Unapigana mpaka so mudi na kata una data uko hapi na jihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Unapigana mpaka so mudi na kata una data uko hapi na jihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Yeah. Woo.
Mila kunoma
and got to the city. Zilla.
Mile Billy Dom City.
Sala sala nigga. I win the house baby.
Mudi na kata una data uko hapi na jihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down.
Kila Danny what's up?
Mudi na kata una data uko hapi na jihisi uko down.
What's up?
Watu atakuchora kumbe life ni ups and down. Unapigana mpaka so mudi na kata una data uko hapi na jihisi uko down. Watu atakuchora kumbe life ni ups and down.
Destination Sound.